anaweza kupiga mpaka kule mboga.
Sukule. Wewe mchape. Yamba ndani kuna mombe mboga mbili. Nichape. Wewe ni ngombe. Udanganya. Nichape.
Ah, wote ni mungu yangu juu kwa.
Nichape.
Hapana, hapo ndio baba yetu wote kwa sababu
mina. Ah, hapa na
acha mumunye kunjugu kwanza ni chafe. Leta hiyo makali bila glasi tukate. Wengine zimeshika wanapiga na mamate. Matwiti na makeki buda mbona usitake. Mzinga ni chafe. Makeki wame pull up kama 30. Ni party after party yata stima tu wakate. Za toto zime nice sana nishika mashati. Mgodo mgodo shtukia mkono kwenye panty. Kuna joto na mewe kwa katikati. Na toto wanalia wananipenda kwa 30. Kutanya nisa house kiko nilikuwa searching. Narusha vibe buda na kwa boss cruise parking. My blue tick kila time niko chatting. Love like it's nothing. Funny how we came up dollar dollar mind me. Now we blowing up. Wale zeta still yapping. Started down low, now we turn this shit to something. Mzinga ni chape. Let's make a toast for the niggas made it happen. Acha mumunye kunjugu kwanza ni chape. Leta hiyo makali bila glasi tukate. Wengine zimeshika wanapiga na mamate. Matwiti na makeki buda mbona usitake. Mzinga tukate.
Aki ango nimeoneko kanjugu. Nipe eko nionjeko ziwe ni ntuku. Pole johi ni ajaba na inaisha. Na saini za sita na mashopi shatingwa. Bibingwa jina kubwa kama Big Show. Na slemu hudumu ongeza glass glass. Very fast wasani walisha pass glass A plus. In fact wana discuss kama tuko intact. Ama tulizimwa zi tuko wima. Jumaik tulishikaga sana cheki blisters. Keep distance season ya figures. Jua zimeshika kama swat na sufuri. Situli kazi ni kujipa mashuguli. Uwi
acha mumunye kunjugu kwanza ni chape. Leta hiyo makali bila glasi tukate. Wengine zimeshika wanapiga na mamate. Matwiti na makeki buda mbona usitake.
Nimeline na kibende. Uwezi risk himbogi ni risk. No frisking simbogi ya mafisi. Ka unapenda zile tam hii ni blanda. Bado tukicheza magizani siwezi tampa. Looking fine kujaza tuka pampa. Nanga nazo zinacheza tu tukisamba. Umenibamba mina dai namba. Kuli mada na luku zako faina. Hii ni meja si maina. Kageni au maina. Uliza adi maina.
Hii ni meja si maina. Kageni au maina. Uliza adi maina. Yes man, hizo challenge mi utanipata nikifanya. Kila siku mboka siku trace wa madranya. Wela wako loose joe dhani nina spana. Wela wako loose kama jegi za kibanja. Acha nmumunye kondo ni kuje kwa kiwanja. Acha makelele nda kuseti kwa kiranja. Kuna za makando labda ni kuseti ganja. Umeiva kweli ama umejipa kawanja. Sinilete iyo haga kasi size ya mneti. ID is a mask ndo ni juo uko 20. Kuja kwa umewaga ndo ni kupe chuma lengthi. Ukipita mtiani na kushika kia puma fenty. Na game yako chini utafanya ni kuchape. Sichezi ligi ndogo mina cheza ligi mbape. So yeah you know. Acha mumunye kunjugu kwanza ni chape. Leta hiyo makali bila glasi tukate. Wengine zimeshika wanapiga na mamate. Matwiti na makeki buda mbona usitake. Mzinga tukate.
Mbunye kunjugu kwanza.